可以接受。
Hakuna pafadhali kila naposhika na doda dhofu lhali na imudu vipi hali na miliki kiswa swadu sina tavocha kameme kazangangali kuna mengine ana umana jikaza tu urumana ipanta wapi nalia na yangu nafsi labda nseme fungu langu bado mie ama niheme yani ni mwisho njifie nilichofunzwa ukimya ni nyamaza kisema cha mtu mavikiona nisitamani sochema nipambane sio kushindana nisichoke kupigana ukosa sio kilema mto aji nirapana
sijachoka bado 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 sijachoka bado
Ninuka shida upande nguru upande papa kaosa yanipata shika
kila siku bora ya jana
kula yangu ya masaka shacho shida sina pakula na sina pakula yani majalala nimechalala
sina choto kwa
mie maisha yangu pera pera shajitoa kafara shariski jana na kila nachoshika ni ashara sina faida mie nilichofunzwa ukimya ni nyamaza kisema cha mtu mavikiona nisitamani sochema nipambane sio kushindana nisichoke kupigana ukosa sio kilema mto ajini rabana.